tuse ko wano na yefe ngechibina tubadde tumaze okukiriza kwewandiisa n'okuleeta fomu zi wano ennaku z'omwezi 14 omwezi gw'omusanvu ku ssaawa 11 tekikyasoboka kati okukiriza fomu yonna omuntu ng'agamba nti ajja kwewandiisa kubanga twaba obudde obumala ati ye muntu wakumpi wano mukulembeze n'olwekyo kitegeeza alina ekigendererwa ekikyenga omuntu okukyankalanya ajje ku kibiina wano fe tukola emirimu gyaffe n'okujja ng'obudde buweddeyo ekyo kikyamu nnyo ne mu kakiiko ka bya mukama National Electoral Commission sirowooza nti ayinza okuwandiisa ng'obudde bw'okuwandiisa buweddeyo abakulembeze baffe babeeremu ensa babeeremu n'okuwa ebitiibwa ebibiina bye balimu